madeegayaan wallaasi sii oohi ada siyan shiriidii madeegayaan way deegayay oo deegan shoo la kanaga dawladda federaalka madaxweynaha fadhiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo way ku codsadaan in shacabka meelinka dilaysan in sadaxsaa leen kanaga deegan shoo wal kale deegan mal aragaw lanka markii deegan jeesooga walkasti aaminsanyi walkasti ka noolada kora laakiin lan barakaa noolalis markasta honto way codsadaane dawladda federaalka madaxweynaha maxaa abdullahi farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan way ku codsadaane in shacabkan si dhaqsan leh kaga deegaanjo wal kale deegaa mal aragaw deegaanjo deege dadkii wal baabiyo haye hadda la baabiyo haye xoolaha ku dhaco haye walgooda gooriyo haye dhabaato badanaa jirta si liinku deera iyo abaartun jirta cudowkuna ka dhex jira way codsadaana in si dhaqsan leh kaga deegaanka qoluna diyaara ana idimadana diyaaru way codsadaana mar koowaad mar labaad mar saddexaad in deegaankana si dhaqsan leh kaga si dadkaas in dabar qabo.